Hakualipo mami misipo na kupenda baby. Ulikubali utoenda mbali ntaishi nawe. Wakisema hata nisipo kwepo usiamini baby. Nisake mali nawe uwe mwani nishi nawe. Wendo singizi wangu you're my love. Basi usini ache nikonde. Hivi nisipo kuona nafsi yangu iwe nyonge. Tena we ni chanda changu yo my love. Sini hachi niende. Hivi nisipo kuona, kuona. Nikupeleke kwa mama uone how I love you. Show me to your papa nione how you love me too. Forever one up, how you love me. Women, how you love me. How you forever one up, how I love me. Say it to my face. Na kama unipendi say it to my face, my face. Nataka nikupeleke nyumbani lakini hakuna ta sugar. Nataka uwe na mimi maisha usoni mimi kama na kuzuga. Ukini ni mami nitapewa na nani. Wako sihemi sioni. Kama ukinipa mimi na hapa sisemi. Wengine hawa nioni. Ukini ni mami nitapewa na nani. Wako sihemi.